Ah, huyu ni mwizi, ametoka kutuibia. Na akatuambia naweza dance hapa mpaka nyi polisi mkuje jua tuogopi. Naogopi polisi. Sikusema hivyo. Yaraza za kubadilishia.
Alafu makarao wanarudi. Oh, ogopi polisi. Ah, kama ni hivyo wacha waje through the station. Yeye unapata. Unafuata hiyo gari hiyo. You guys unafuata gari hiyo.
Ukiwafuata sasa ndio wasi. Kukua tuogopi.
You guys unakwama jo. Sio na dingo amekuwa manakarao. Amekuwa manamguu kabisa. Jo anapigwa mob justice lakini karao ni atilie. Unajua kuna mawezi na hatia karao.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa mu Afrika.
Rapture scientist.
Yeah, Ndongo the legend himself.
Na kama kawaida lazima tuanze na mental health ya hii raia isiyo ya kawaida. You guy, how you doing?
You guy niko sawa. Niko fit, nimeanza kuget used kwa hii mvua jioni ikifika 3-4. Anaanza kuanguka. Unajua mimi wera mupiga usiku.
Yeah,
so natokea kitu kama 10. So by the time natokea 10, you guy kamenyesha kitu kama 4-5 hours. So maji zimeanza kuwa kibao. So juzi nishachukua kakab. Juu vile kananyesha, hawezi hawezi taka biashara ya matri, you guy. Juu nilingi ya matri flani, you guy, juu nikanyeshiwa side moja. Juu side. Ile raeko huku, hainyeshe, inasiwa tumelipa chwani.
Najua hiyo.
Nisho uliza makanga, utanikatia 20 sababu nimenyeshe. You guy, hali nizima. Ukikuwa chini, ukenyeshe, nikamambia, nijeshe. So ni kuchukua kakab, you guy. So ni chachukua kakab. Hiyo area hapo yaya kuna barabara inatremka yaya down. And then napiga kone inatremka base flani, kuna kwa gana mto. And then nakuga tu nikavali and then unapanda. So hiyo area, you guy. Juzi kitu kama 10. Niko ndani ya kab jo. Saa pale chini kwa mteremko, unaona mauba zinapiga U-turn zikipanda juu. Juu hiyo hiyo river ni kama maji imeanza ku imeanza kuingia kwa lami. Imeanza kuingia kwa lami jo. Inaingia kwa na ka force flani. So ira yangu unaniambia mbona wewe upigi U-turn? Rudi. Ah, pana. Wacha nikuambie maji kama hii usiachilie accelerator. Usiachilie mafuta, tunaenda nayo kwenda. Niambia brother. Tafadhali nakuomba. Geuza gari turudi kwa hai.
Basi unajua inafaa kuwa hivyo.
Anasema ngo. Ni ile kujiamini. Unajua hawa si wengine watu wanageuka. Ni ile raya tu. Ni ile raya moja ile inakuaga. Hapo anaweza pita.
Alafu yeye anataka vile tupatie science yako. Mimi ningekuwa hiyo raya. Na make sure kana natoaga hizo za ovyo. Na make sure jingo lile ngoma ya cancel accelerator
a speedometer.
Yeah, so Ian ona dayaji.
Yuko akijaribu akanyange brakes kidogo. Tushaikuwa kwa hiyo situation pale nini Madhenge.
Yeah.
Madhenge squeeze ni Sinaloa katera. Kuna kwa swamka kwa hapo. So kuna driver Matt after to record ile ka kitu. So aliambiwa, "Eh, sasa hapa uende na usisiba." Na usisimame. Nikauliza yara yai, "Kwani what is the mechanism behind this?" Kaniambia kijaribu tu afinye break, you guy. Sasa maji itaingia kwa exhaust.
Oh shit. So ni ukanyaga tukienda.
Ikiingia kwa exhaust gari nazima. Ndio maana unacheki utu tududu. Unajua tunaendanga tududu. To demios na tu. Sani unapatanga tukua stranded. So akienda place a panic. Kwa sababu unajua unachapa mawe, kuna report uone. So kijaribu tu a stop hivi.
Sasa shida ni moja.
Sasa
shida yangu ni moja.
Unajua science.
Rapture, shida yangu ni moja. Umekanyaga accelerator, speedometer, sio? Umeenda alafu uchukuliwa na maji. Sasa ni kwa umekanyaga mkija. Sasa ingia kwa maji at a very high ni risky sana. Size I think ni better.
Hiyo jaribu kumtolea hiyo science. Nilimwambia Jozi. Anambia hapa tunaweza pita. Hakuna haja turudi kwa barabara, nikamwambia zi. Zi. Jusi kwa nataka ujue kwa kutokea kwa habari, you guy.
Hapo ndipo ni pia niwaambia raia tu zile za ovyo. Unajua mimi kwa siku moja nimekuwa na ndoto kuwa tutakufa watu wawili kwa gari. Kama ni kwa nani? Kwa raia kwa lege. Hizi ni ndoto gani nimekuwa nazo? Unless mtani raia na plan ku dedi kwa ni hivyo hata tuende.
But aliniboss and alikuwa that one dude mwenye amejiamini kwenda kwa maji. Unajua kwa sagi hora ya moja.
Yeah, kwa sagi.
Kila mtu anageuka hora ya moja iko hai.
Yeah.
Hutaki kuwa nayo tu. Kwa sababu nimetoka kucheki. Sio kama uliona ile clip, kulikuwa na clip fulani. Ile raya kaka chief fulani kanabonga na watu kako like hey, hey, unajua lazima mjipende cause maisha yenu ni maisha ya serikali so msifanye kitu ya ujinga kupita hapa
exactly.
Uliteki hapo kamse fulani kako hapo tu kanasikiza kaza kukrosh hapo nasikia chief tukele chief alitoa unajua ingeye umevuta bangi
Shano
tis bangi jo sijai vuta bangi lakini bangi uonewa Shano bangi kuna tu kitu yote ya ajabu huko umevuta bangi
you guy bangi na shetani hizo vitu mbili hazinaga amani kama si bangi ni shetani
shetani pia waga anuonewa mbaa
waga ni serious but niliona pia ile raya ilikuwa inaonwa ule msi alitolewa kwa maji alianza na kaonwa waijuani
yu ilikuwa lakini country ingine I don't think ilikuwa Kenya
nani clip ya kitambo
you guy aliona vita moja
shayona but kuna raya mina wanazina deserve mabarika hiyo kama hiyo raya inatembea kuna raya Nduthi ilifuata Prado
ikajipata kuna kina pia ya Nduthi pia nimetoka kuwatch ile raya jo inapitwa sako like hey buda usiende asike oh yeah channel tisimefika level raya zinashindo kitu ya kudu so sinapika tudu oh amenda asasa shinda ni inajiyote umevaka helmet mashinda maindo inafanya si float raya haikuweza kunini wasoliko napika amenda
hapa ni Nduthi
imeenda jo iye na Nduthi Wacha the first thing inaenda ni Nduthi. Alafu unasema unajua siwezi ishi maskini. Wacha nishikilie Nduthi. You can't unaenda nayo nyi wote.
Oh. Yeah. Alafu unajua hiyo situation mimi nashindwa. Unajua ni ngumu sana kusaidia mtu.
Yeah.
Unajua raya iki drown hauwezi ingia kwa maji.
Yeah.
So the only thing unaweza do tu ni kumwangalia, kumwambia shika hiyo kamba unajua pia. Aninioja raya ina drown unapata game shika hata nyasi. Nenda ikiendaga. Anything iko kwa side. So si kama wananchi tumebaki tu ni kuangalia. Hata ukiwa kando ya river huwezi msaidia.
Sikuna moja ile zaka alikuwa ananiambia ina happen TZ. TZ kile raya zina duni. Ile time kukianza tu kunyesha. Mtu anapita na kamba jo. So unapita na kamba unaenda ile side mnaishikanisha. Alafu unaishikanisha hii side nyingine. Sara yazi kiendelea kupita unaendelea tu kukashikilia. Unajua sasa at least ukianza kuchukuliwa na maji, at least kuna kamba unaweza shikilia mpaka kakatike. Nacheki. Bali yetu ya Kenya ya kiraya, hii ati iko nene. You guy uta notice ka jito mbe straight. You guy ni from iko nene to ka jito mbe straight.
Alafu unajua ni kama hakuna mtu anajali. Wale watu wanajali I think ni Red Cross na naona wakitokea jaya. Wanajaribu kusaidia raya. Lakini zile raya zingine kawaida plus na ma MCA unasikia MCA yako kwa ba MCA yako wapi ati yako kwa ba anasema ngojea lipe bill ndio akuje unajua
hivi ngo nisikia Uhuru Kenyara alitoa 2 million shillings unajua hii 2 million shillings ya Uhuru kitolewa unajua ni ile tunachukua tu hata kama unamsalimia unamsalimia kama Ismail kwa yani hizo ni mabilioni zote yumi amua usitoe utoe wapi
account yake iko flooded hata hizi
notice sikia ila hizi notice ka 2 million kako missing
hizi notice na ile time ataanza ku notice pia ataona I'm doing bad
but
lakini
inasaidia tu hata kama ni kamita mbili
but no side track imagine ni ile raya helmet ukienda Uhuru Kenyara liko alitoa 2 million mnaacha niende hii ya kijaka nishewa mbea kwa toma let I've died painfully kena tu asa hivyo kishia nika risk saizi ile wasa wasema atucheki the victory nacheka umanga usikuwe manga wajua kuna wasi wamepatikana kama wasi wamaimahio ile like there's nothing they could do wajua ile jua you guy ulichikila maimahio ina kupata kwa keja ina chukua keja plus wewe lakini ile unaona vizuri kabisa raya zimesimama. Kwa raya usimama, mse moja ndiye anajiona gamanga. You know it's hakuna any accident mbona mtu akienda ila kuna raya ziko zinangoja. Nika raya zinangoja kuona nani mangaka kitie.
Yaani siku hizi ni kaa spot fala wale ni nani.
Unajua kwa hizo situation you guy, akukosagi raya moja ya kuchocha watu. Hii maji yezi beba mtu. Hii ni maji kidogo. Ndio unapata kuna raya moja inasema, "Hai, yezi beba ina" ingi
ile haiwezi beba chuma ndio ya lori kalori ndio ishia garaka kama unataka jo lori ina float na shindo eh hiki ni za float let's yako ku unagona ni sio nyani kufuata
kila mti
kila mtu uteleza jo
so kuna pia raya za kujichocha you guy zenye zina hata madem wala madem unajua dude kingia inbox hii sema across the ocean hapo kuja kasukari
eh tikaro ni kwa kichoma
wanja ni wako across the ocean
kasukari unajua kaliwanukia because tikarod si unajua kuna hizo ma hizo ni za kuingia hizo barabara za kuingia ndani hizo alafu zote zinakoga zimeteremka chini and then unaingia unatokea side ingi kuna raya ya kaba beshte yangu ana dinga sahi anemi ujo lilitokea nikakuja nimeteremka nikajipata niko ndani ya maji anasema hiyo haba alishukia dudi ishafunika bonnet
saka ajitoa
raya ziko nyuma zinampigia hodi bonnet bila zili notice gari yake imezima zilipiga U-turn
era yako acha kwa no afu mshafikiria hii story jo sasa ndio ni time ya kwanza kutemena tu vibuyu tudogo hiyo tu vibuyu tu twa nini twa 5 liter unajua kikafunga vizuri ka life jacket rasmi na kuona katika ya taona na unaenda azimu aziambia I'll float away unajua unaweza kusaidia utaenda utaenda na ujukule uta stop kwa kuko tiko road najipata kwa darago lakini at least uko alive
because the main thing wako
float
ukifloat uko sawa
ukifloat uko sawa so at least hata ukipita hizi manini pita design I think tunaanza kufaa kwanza kuinjinia vibuyu ile design kibuyu kuna place ya kushikilia so unapiga tu nduru kienda Razine na ngoja uko mbele. Sasa shida ni leta unaenda. Unajua unagonga miti,
unagonga una mawe.
Unapata na hiyo daiora unagonga. Sasa any chance kiachilia ni.
Unapata nduthi huko ndani.
Pata nduthi huko ndani.
Kuna
so kuna survive.
Kuna watu wa ajabu. Kuna wengine pia nimeona clip Rae imeshare online. Ilikuwa choko shugunia ilienda alafu Rae kaingia kwa maji kufuata gunia. So kaenda waone na gunia.
Oh choko.
Gunia. Okay. Gunia. Ilienda, jorei kasema aso liezi enda.
You guy, naita kwa safari yesha.
Jo, kaliko kana mnukia you guy, lakini at least yake si kwa maji mingi. Yake ni maji ya mtaro, but ikona force inampeleka kumpeleka. But ikienda ipate tu mali. Alipatikana. But ikienda ipate maji mingi, sasa zishikane. Sori yake inaishia hapa.
Na hiyo vile nikiuliza kaa alipatikana kiwa live ama alienda hivyo na Yesu.
Si alifuata hiyo gunia mpaka chini ya mtaro.
So alienda hivyo kwa Yesu.
Zizi. Alitoa.
Okay.
Lakini alikuwa na risk.
So ako huko kwa Zakayo.
Kwa Zakayo.
Mimi kitu moja ile nasema. Kitu moja ile nasema ni nini? Hii kitu inge happen in my youth days you guy. Zile siku bado nilikuwa natafuta wasichana you guy. Kuna a probability ninge risk it all. Hizo siku sikuwa na reason. You guys sikuwa na reason. Niko na choma picha kabisa. Ungeingia
kwa maji za barabara.
Yeah, ningejipata tu nime kade kitu na try kuchapa alafu hiyo niambia kuja iko nene. You guy nitasema jo iko nene. Unajipata huko umeishia but at least aita nini.
Unajua blanda hii mvua ni huo msi wakaba linichanua sana. Nani mina nyesha usiku. So kama una drive usiku, unapata maji zimeja mahali na huku umewacha. Maybe umeenda umetoka sahi around kitu kaa 4. Unapata barabara iko fiti Thika Road. So una assume kirudi barabara iko po. Unajua highway watu undertake. Hivyo ndo watu wanajipata ndani ya maji. Unapata maji zimeja mahali unataka umeingia.
But tukitoka hapo jo, acha tubongejia. Kuna clip fulani ile ilibidi jo ni tag hizi raya mbili zisizo za kawaida. Kuna Mr. Ian hapo na Mr. Rapture, na ilikuwa ni jua raya fulani ilipatikana ikiiba jo. After kupatikana ikiiba, ikapatiwa choice. Tukutandike ama ukatike. Okay hiyo. Tukutandike ama ukatike.
Ama uchape dance.
Unajua? Ile raya ilianza tu zile amka ukatike, ukatike, ukatike. You guys ilizikwenda. Alafu sikia story ni iko ina dance paka ina bag jo iko like I've been dancing for 2 hours cuz iliambo I dance wakingoja makara. So ili dance ilifika level jo makara wakuji jo. Si inachoka. Inakuwa wewe tutakupiga. Ingeni ndio ndio hii imetupaka shako. Eh ingeni hiyo time utaki. Ilizikatika kuzikatika tu. Nikatiki kuna place mpaka niko nikai kuna try kudu nini? The creep walk. That's American shit. You have to mix it up. Yeah. So mlichekeaje hii story? Cuz mimi naona this is a good trend lakini pia ni a bad trend. Kuzitafika level jo, unapata kamuizi jo. Kabla mwanze kukatandika, kanauliza, badala mnitandike, simu waje nikatike.
Tumezoe ya hii. Mina una sayuki wa muizi lazima kue. Uko fiti na trends, yuka. Wewe ni content creator pia. Juu itakuokoa. Challenge zote unamwakika nazo.
Hafu unaweza go viral. Kenya ni country ya zaobi.
Kudade inaweza kuokoa.
From kudedi.
From kudedi.
Kudade. Inakuokoa from kudedi. Kuzira elizitoka.
Naona elizitoka. Walimtesa jo. Walimtesa. Lakuna juu inakawa walikuwa memvunja kidogo.
Yeah, kwa zi sura pia haikai ni.
Walikuwa wamemvunja kidogo raia moja kuja kusema hapana hakuna haja tukumue. Anaonekana ni kama anaweza cheza dance. Kwa kuna raia moja tu nasema hapana.
Hapana.
Umeshaicheza dance unajua hapo unakubali.
Usha notice. Shida squeeze ni nini? You are dancing to save your life. Kila mtu ana record. Wajikito. Kila mtu alikuwa na record. Yeah. Hakuna raia adudo mnari na fitapo na viboko. So you guys lazima dance. Eh, kuna dem John kwa hapo na simu yake ya red. Jo iko this is going viral. Hey. Raya sikuone yake room. Hapo unajua shida ni unajua if I stop dancing. This is going whatever I was doing was my last dance.
The last dance.
Alafu unafikiria after kitu kama hii, ira yenye za dance ten. To make you rehabilitated. Ijipate out there. Itakuwa ki dance more. Ama ita dance less cause ni trauma.
You guy jo ni trauma jo. You guy ni ataki na hizi mashoza za kiraya za reggae. MC aseme, hey, kila mtu amke, you guy inaanza vita.
Kaeli chini.
Hey, you guys. Yeah. Ira hili ni bamba sana. Alafu sasa shida ni, sikuzi pia juu ya simu. Unajua back in the days, you guy, ungekuwa mwizi and no one knows. Kuzi unaendaga far away. Unachachisha unarudi. Kaisa Israel kutu. Umsame parara jose anafaa na joni jo. Kusili joni jo kuda jo. Kuna vile jo kume umse waka kudoni. Kwa hizi nakutolea na umaza. Hey, kuna siku jo. Meshia hivinga wala sifuri ya zangu tatu zimeishia. Uwe si hini. But dude ili dance.
Squeezy Norman ina expose wa.
Alifanya poa. Alifanya poa. Alitoa mastyle zote. Alifanya mastyle zote. Lakini nimeona kuna styles zingine ya kutoa. Kama kangaroo yu. Kangaroo ile ile kwenda chini na unakuja juu.
Ambe ile yako hata sikuoni ile yako.
Ile afunua kidogo. Yuko na jeo ni kanu, jeo ni symbol ya kanu. Ikiona kuna mabuda wale bado wanakumbuka the horrors. Oh boy. Usikie, hey, hata ni mtu wa kanu. Ai, huyu tu huyu tu kuna haja ya kudance. But ni kuna style sijaona akitoa. Kama hiyo kadunga pia hajatoa.
Asiano kapa naweza dungwa ndani.
Alafu najua shida yangu ilikuwa nini? Cameraman alikuwa good at his job. Kwa chiki like, ilikuwa cinematic.
Cinematic mode.
Yeah. Majura haya juu hapo ina dance jo. Zile za, ushawe chiki ile clip ya nani? Ile clip ya msaidwa nani? R. Kelly. Clip lani, I'm fighting for my life.
Yeah.
Ira haya ilikuwa, I'm dancing for my life. Asasa shida ni nini? Umeiba ukaanza ku dance. Ume dance for 3 hours. Uza try ku imagine the amount of music ile imechezwa pale. Half the worst ni one of my favorite genres in this world. Inaitwa Lingala music. Eh, umekiwa ngoma kama Liza Paze. Sijui kwa hiyo Liza Paze. Ya Diplo Diwala. Unajua Diplo Diwala. Juka kuna place hiyo ngoma ufika. Yeah, Ian. Beat ina change. Say it so like it's time to now.
You know hiyo ngoma nilijua nilikuwa na twerk. Sikuwa na dance. Unajua kitambo, sisi tulikuwa na twerk jo. Hii kuzungusha kiuno, sikuwa na jeneto ku twerk.
So try to imagine. Kuna ile part beat to change na kuambia we need more twerking. Whatever you've been doing,
you know, accelerate.
It's not enough. Kuna try to imagine. Dudovnare, flani kwa hapo. Zimeka hiyo jo Diplo jo. Imecheza, imecheza. Afrika, Afrika plus. Now the height of it. Ina haja change. Haja change dancing style. Sika zile huyo achakuwa rehabilitated. Yeah, since you're not following the beat, you'll have to get a beat team.
Skuna nye hui bidi adika 1-8.
Waka hiyo. Hizo zote.
Ila video
kwa moja na loose mabele.
Hizo si nakuambia.
Unazikwenda kuzikwenda. Unajua za kina loose. Kwanza kama hiyo umesema ya Diplo. Ilikuwa refu.
Ilikuwa refu.
Ilikuwa zaidi ya dakika 5 huko.
Si normal za 3 hours ni mchezo ngoma kai.
Side work.
Sio ukianza kuzitoka. Hizo ngoma nilikuwa nimezi like mbaya. Nilikuwa kushikilia dem mpaka ngoma iishe. Hey, 7 minutes bado kanaendelea.
Anaenda. Hapo mshikilia ni hard kwa sababu anashinda kimove.
Anashinda kimove move jo.
Kufia like, another way kustress ira ya kuwekea R&B uja R&B hako ya mjejo dance harikina joga very slow ira ita kwa confused kwa so ito from some real shake your ass nanga ile back in the days hii ningoma zili hit siku za kina Ian wakikuwa wahuni we go we go we go you get nakunga we go
yeah ni kwa ni ni Jason
Jason Derulo.
Jason. Oh, Jason okay. Na Snoop.
Sasa hiyo si ninakwambia. Unekera hiyo kwanza. Ina wiga wiga wiga. Afikisha maliza.
You know to with a big fat bass.
Alafu anajua piki hafa too much mko like ai. Wewe unafikiria ni mchezo? You hear this it's your damned if you do. Damned if you don't.
Yeah.
Cuz you dance too much pia lazima itakuwa like wewe sasa una to enjoy.
I mean ngakuwa kwa situation. You guys nazitoka hadi naita mafans. Tupanjuke nao.
Yeah.
You guys naza rock your crowd mpaka sana.
Unataka kujua sema tumekuwa tukiiba na yeye.
There's a vibe in your heart you guys.
Kitu pia sio kama mli notice na kitu moja na iraya. Ilikuwa fit mbaya. Chikijo. Flat stomach. Yani si one. Yani ni iko nasema iko ripped.
Without music na without captions kwa nafikiria hata ni raya acrobat.
Yeah.
Ni sasa you dance tu katikati ya watu bila shati.
Labda vile ni mse wa gym. Ngio ukipata ni raya kabla pige ngumi unaliza what's your meal plan? What have you been eating?
Atupatia routine yake you guy.
Joko
physically fit na kani mtu ameiba for long. Juu unajua hizi. Raiko fit even raya imekimbizwa na raya.
Na kuzoezi kwa mwezi mnono pia ovyo ovyo.
You guy mwezi mnono yezi.
Mwezi mnono ni politics. Unaiba tu pale kwa office. Gonna sign to like my grandmother is the CEO of this company. Hapuna yaka grandmother ameandika will. Ndo inakubujia. Sasa notice ya. Grandmother ajui ni mdosi. Kumbe ni mdosi ya uti. So kuna hiyo. So hii raya jo kuna vile ilikuwa imekatika. But sasa walikuwa wanasema dance as you wait for the police. Ian, do you think that's a good idea?
No, zi.
Dance as you wait for the police. I feel like I really dance for 3 hours. Na jisema mawazo zimepitia kwa kichwa yako. Kuna Yesu Kristo ukiniokoa hapa. Ukiniokoa hapa.
Sikia nikisikia tu siren ya makarao.
Yes. Kabla tu nini? Ndeza kwa zile. Yesu ukiniokoa hapa. Nitoka na damu yako si damu yangu.
Nitakutumikia milele.
Nitakutumikia milele. Yeah, so you got 3 hours una dance. What are you thinking? And are you ready for the police?
Unajua kama uko kwa mikono ya raya. You just dance to their tune.
Yeah.
Jika kama hata wakizima music unaendelea. Cause anything inaweza happen.
Yeah.
Yeah. Yo kicheki tu makarao umetokea. Ukisikia woo woo the sound of the police, you guy.
Yeah.
Kikiwa nakimbilia usalama. Hata usipulize nini ilikuwa ina happen. Waingia tu ndani kwa landi.
Waingia tu
ndani kwa landi. Usame ni wale.
Yuko yeye unasema tuende. Mbona mnaacha makarao? Unajiona karao anakuwa gadere. Anakuwa anangoja angalia kinyuma. Akisikia tu dub dub unajua raia zimeingia. Unaona kama umeruka ndani. Twende. Eh, mbona mnatuacha?
Juma karao ni fanatic pia. Makarao kwa like, "Aya, hebu tuweke chai, unajua hivi hapo kuna hoteli." Sisi tuko na request. Kana zakuja na mangoma zao yuga.
So you guys 3 hours una dance. Nini na go through your mind?
Are you can even
kabla wafike kwanza. Kabla makarao wafike. Nini nafikiria? Kwa hiyo lazima kutoka na kale thought what if I was to kibia. I'm going no. Kuzuti kile nani alituambia ilikuwa ni Daddy Owen. Ati kuna raha jo ilikuja na rungu jo. Ili set ya mguu. Ili set ikam reset. Unajua raha imeku reset. Mkanda kufikiria maisha. Ino jo like disability is not inability. Chesa. So, higa. 3 hours kingoja makarao nuna katika. What are you thinking?
Higa hapo mawazo zinaenda kuenda. Hapo mawazo zinaenda juu unajua. Makarao waneza amua. Lati endi. Acha hiyo isi endele. Unajua makarao akiamua kama. Unajua anakubeat tu. Unajua anakumaliza. Unaweza kuonaambia hapana. Niekeeni sasa mziki mwingine sasa nicheze. Yaani nasema hapana. Hapo uanze kujinaisa vile ulikuwa unasema. Unajinaisa to the fullest bako unapiga wanaite. Unaonesha ulikuwa unajua kuzitoka.
Yaki wanaite ndio remind. Remind raha yako na makenda. That's the last thing you have to do. Kwa sasa shida ni teki waje pia hiyo bila nasema makarao hataki kutokea. Imagine wapigiwe alafu wamekuwa speaker. Alafu sikia kusema pigia nini tunakuja kuchukua maiti wewe. Aje makarao kenyewe wanaweza sema hivyo? Wanaweza kupeana.
Si hapo hapo si unachukua simu. Unachukua simu live ofisa ameamua nikufia hapa. Ofisa wacheni hiyo mchezo bwana.
Baka wewe utapigia hapo. You about that dude dance.
That dude dance.
But sasa bila makara wa Kenya ni watiaji. Try to imagine wakuja kupata ukidance. Alafu waulize what happened. Ian. Fira dude mnare, what are you saying happened?
Okay, niko nasema tu just trying to entertain this crowd.
Oh, you as the tag. Legendary Wesi Mwizi. You are the dancer. Hani mtu wa sarakasi.
Yeah, mimi ni wa sarakasi hapa na pale. Hata kama nilikuwa hata hii radio sikuwa try kuiba sana. Nilikuwa nitoa hii hapa tu nje. Niliburudisha raya. Siwezi enda na noma yuka. Wacha nigeuzie huko mbele. Zame tu mimi ni acrobat.
Hii ni dude of nare. Yuka as a dude of nare. Kara hii na dance hivyo na makara wamefika alafu mapolisi wakuulize mbona na dance. Utasema nini?
Are you guys sasa hapo si unaruka tu noma? Unasema hawa watu ni sisi ni madansa. Tumekosania pesa. Waga tuna dance pale Ngongoro.
Unajua kuna you sana wewe kawe ndo una dance. Una explain to the police.
Oh, okay. Mimi kama mimi sando nimebambo. Mimi sando ndingo na explain sawa kwa makarao. Sisi ni madansa waga tunacheza hapa Ngongoro juu kuna raia waga zina dance hapo. So kuna mmoja wetu alitoroka na pesa. Ndio tumekuja hapa ndio tuna dance
mziki. You guys is get to come jaga flani kwa talembe. Yana ja talembe ni. Tandike haya kofia mdo. Ira. Cuz higa mikile nilikuwa nafikiria crowd pia inaweza kuchoche inaweza kuchomea. Ndio mpatikana pale juu ume dance juu medushako. Medushako alafu makarao nafikia nasikia huyu ni mwizi ametoka kutuibia. Na akatuambia naweza dance hapa mpaka nyi polisi mkuje juu tuogopi. Na ogopi polisi. Sikusema hivyo. Yaraza za kubadilishia.
Alafu makarao wanarudi. Oh, ogopi polisi. Kama ni hivyo wasi waje through the station. Yeye unapata. Unafuata hiyo gari jo. You guys unafuata gari jo.
Ukiwafuata sasa ndio wasi. Kukua tu ogopi.
You guys unakwama jo. Sio na dingo amekuwa mana karao. Amekuwa mana mguu kabisa. Jo anapigwa mob justice lakini karao ni atilie. unajua kuna mawe zina hati ya gara.
Razin za take advantage.
Zina take advantage kabisa.
Yeah, but kuna hiyo like razin za kuchoa, zina kuchoa kuzo wa Kenya. Wa Kenya waga, ukipata a real dude onare. Hey, utewe chapa shaku. Awe chapa nini hiyo? Ile tangwa nini? Kwaito. Asi kwaito ama piano. Shukuru kwa piano tutumia the parts zote jo. Tutumia ga like every part of your body.
Ama piano 3 minutes.
Ama
piano 3 minutes.
Preference moja hiyo.
Me surrender you can.
Yeah.
Nasema niko kwa mikono yenu sasa. Nani alisema niko kwa mikono yenu?
Pilato.
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 Eh, you guys 15 minutes ama piano.
Naambia
sasa. Umati.
Au watingo walikuwa na nani kwa? Kulikuwa na Barnabas alikuwa mmojao.
Azizi. Barnabas ni yule mwenye ali.
Alikuwa Jesus.
Barnabas ni yule aliachiliwa cell. Because vile Jesus alifungiwa kwa cell. Umati iliulizwa, "Tuachilie Yesu?" Barnabas alikuwa ndio bad man wa hiyo time. Alikuwa the most dangerous man. Raya zikasema, "Afadhali wachilie Barnabas, lakini usiachilie huyo Myahudi."
Okay. So, guy, try to imagine the worst coincidence happen. Lo sama gaja, like life. Life inakuwa gana many tricks. Raya, ikuina dance. You say, "Jina lako ni nani?" Sema, "Barnabas." "Wewe ndio ulisaliti Yesu kwa Bwana? Niliachiliwa tu." Sikizile, ni miaka 2000 imepita na ujabadilika. Kwa kuna raia huitwa Barnabas, sindio?
Barnabas ni saint kwanza.
Sindio?
Kuna raia huitwa
Barnabas. Hiyo jina kwa very common.
Barnabas ni mwenye aliokolewa na Yesu akiwa kwa kwa cross yuga.
Tunasema
alikuwa kwa cell.
Alikuwa kwa cell. Sina kwambia.
Alikuwa kwa cell.
Yeye akuenda kwa cross.
Wale wa cross walikuwa ni raia zilikuwa zisha tayari zishahukumiwa kifo. So kuna raia mmoja alikuwa anambia Yesu, "Nini una come last minute?" Nishabikiwa msumari utanisaidia. wewe ni mwana wa Mungu, nitoe msumari.
Na pia Yesu amesema tuende.
So kuna itwa Barnabas, kusika siko wrong. I think kuna raya najue kwenye tuwa Barnabas Mudhama.
Barnabas ni saint. Nanjua maana akiwa saint. Nujue zimekiwa saint kama au kuwa mtu wa Yesu. I think ni yeye ndio aliokolewa hapo juu. Juu kama sikuna saint Barnabas.
Hatuwezi nini? Hatuwezi agi una former preacher hiyo.
Maskini wa parokia.
Barnabas alitolewa cell. Nini jo ujue Bible?
Barnabas.
Alitolewa cell.
Yeah.
But aliachiliwa na Pilato. Si Pilato ndio Rais alikuwa anataka kunini? Mali Yesu alifungiwa cell, jo pangani police.
Barnabas was an early leader in the Christian church through his financial gift to the apostles. Okay, USG. What happens to Barnabas in the Bible? It returns. Barnabas was then preaching the gospel. Si ilikuwa ni Barnabas na Jesus, eh? Barnabas,
Barnabas
what did Jesus do for Barnabas?
Jesus and Barnabas in the Bible. According to the you guys, sijaza na maskini parokia. Ni according to the synoptic gospels. The synoptic gospels.
Okay.
Other gospels of Matthew, Mark and Luke. And the account in John. The crowd chooses ni Barabbas, si Barnabas.
Oh, Barabbas.
Ni Barabbas to be released. And Jesus of Nazareth and Nazareth to be crucified. Ni Barabbas.
Barabbas alikuwa garaya moja. Alikuwa yeye alikuwa amevunja manyumba huko Galilee. Alikuwa anajulikana.
So he is also going to partake in a dance. But the more things change, the more they remain the same. Parajo Barabbas.
Yeye ndiye alikuwa anaandika jina yake kwa cell hiyo time. Barabbas was here.
Twende alichaguliwa. Yesu akabaki.
Yeye ndiye alikuwa the most dangerous. So raia zikasema afadhali yeye atoke, but ira haya. Sijaribu kutoka hapo nda.
Kwa sababu kuna jina uritaya. Niko nashindwa jina raia kai. Ushaisikia raia inaitwa Barabbas. Tunakuwa kwa Barnabas. Lakini Barabbas akua. Sasa nakwambia saba by accident ira ina dance kwa jina langu ni Barabbas. Alafu upate jo kuna raia imekuwa ikistudy the synoptic gospel. Yeye ndio.
Ile tamu.
Alimaza ya tamu kubali kabisa. Miaka 2000 iliyopita huyu. Huko zito. But kwa wase wana wezi jua jua siku zako ni 40. Na shida ni siku zako 40 ukishikwa siku yako inakuwa gani ya 40 na kwa gani siku ya mwisho.
Hiyo hata kama ni 640. Sasa hiyo 40 hiyo 640 hiyo ni.
Inakuwa the last day.
Inakuwa the last day.
Ni kuna hata raya zimeambiwa tu jozi zionane haga you guy.
Wale wafungua raga.
Yeah, kuna ile ilikuwa nini? Ilikuwa kumbuki tulibonga kaji yake. Ile raya mbili zimeambiwa ziondoane kama sasa kameisha na kabuda
fulani. Wale walikuwa na wakuela mbistik yuki.
Yeah, jo. Kuna raya. Afuka, kumukio tulibonga justo. Leka raya kadogo kalikuwa kanondua raya flani. No, jo.
Oh, yeah. Yeah. Yuga hiyo naye ni mbaya, jo.
Yeah, ilikuwa nini, jo. Kuzi nini, South Africa ndio walianzisha hii. Yuhu ilikuwa Nigeria, ya kuondoana. Au South Africa ndio ilikuwa na hile, jo. I think hii, lakini ilikuwa the other way round. Ilikuwa ni Mathegi. Mathegi walitokea, jo, akaambia raya zi twak, jo. Yeah, jo. Unajua ilikuwa? Haikuwa ati Mathegi nalikuwa na twak. Ilikuwa juu Mathegi wa kuje saa hizi jo.
Watu tafute. Wametafuta
do juu mpata juu wakuna do. Ni guys nasema juu saa it's time to twak you guys. Tunekewa yope you guys. He knows. You tell him damn. Kupala
mkona. Chances of survival.
Hapo shida ni nini? Hiyo video ikiwa recorded ndio ina go viral. Hakuna video ya iko nini Joshua ipata ga million views. Hiyo inapata million views. Unajua hivyo? Rest I watch. Like you don't support us with it. Time for calamity that time.
Hakuna kitu gani nimeogopa kama
hiyo. Yeah, you guys tunaweza.
Unajua hakuna mtu anaamini ngoma yake. Some point iko na kashimo jo you guys.
Oh, you signed your shida ako.
Yeah,
you
yeah, yeah, yeah.
You are fighting for dignity.
Yeah, dignity you guys.
Gazi. You are fighting for my life.
You guys ukavue jo. Kakuna shimo and then wambue. Pinduka, wangalie kamera huko you guys. Wanze kutuwa kuna.
You guys mia. Time kaa hiyo. Ai. Kwanza nisikie mtu tuko like ngoza yako iko imetoboka. Mpiga inakwambia tu back to arcade. I was fighting for my life. Ngelisikia. Arkeni.
Nishona hiyo video. Ile before afungwe.
Yeah, before afungwe.
Ile kesema jora hazi nanimaliza.
Yeah. I'm fighting for my life. Hapo menikumbusha meme fulani nilicheki ilikuwa fani. Kuna Riley post zile zojezi wa madhafu za siku hizi. At can you believe people born in this year and now? So Riley
like 99 wako 25.
Yeah. So Riley meant like do you know that people born in 2010 right now are 20. Hiyo watu walizaliwa 2010 wako 20 saa hizi. Furahi kaandika hapo he's doing that R. Kelly maths. Hiyo R. Kelly kwa nana kajo? Kadem kako 14, right? Oh, like, hey. Ikon. Kuna pita nao.
Alini katisia jo vile ali cross na Alia jo.
Jo.
Waja Alia jo alikuwa crush you guys.
Najua.
Yuga nilikuwa na ngoma zake. Kwanza hiyo nini age ain't nothing but a number.
Sinira hili andika.
Oh.
Sindi kuna muondoa.
Yuga nilikuwa naona wana udeo meniendiki. Ya ajali ataka amini mtoi.
Ye mwenye alikuwa mtoi kawewe.
Alikuwa 15.
Alikuwa 15.
Jumi nilikuwa around 16 hapo.
Wacha tuone. Alia alizaliwa wena. But akiandike ngoma alikuwa mtoi. Yani akiandike ngoma na ikifala. But kifala chenye kilikuwa sunacheki alizaliwa 1979. So alikuwa mtoi jo. Eje namba. Niju. Kwa kina muondoa jo.
Manze hiyo time jo Alia alikuwa ametumaliza mba.
Alikuwa ametumaliza jo.
Ametumaliza kabisa nyingine. Alikuwa anaona video zake zote. Hakuna hata moja nilikuwa sioni. As long as imekuwa kwa.
Kuna moja alitoa hapo 1997. Kwa nituwa nini jo. Wacha niangalia jo Alia hits jo. Nakumbuka geyo ngoma jo. Alafu najua kifo yake ilikuwa messed up kwa nini? Alidead hivi, alafu 9/11 ika happen. Ikunitwa are you that somebody? Unikumbuka jo? Are you that somebody? Niko tu hapa Kenya niko ni mimi. Alafu yana jo kwa teenager kile msio jidanganya. Na mimi alia jo kama Afrika jo anione. Anaweza mwa kuniokolea. Right so jaga hizi. Yeah. Anaweza kuniokolea na pesa za ngono. Alafu ni zile za I'll take either.
Hai. Yeye ngome ni toka 94. Mwenye
nilikuwa nasema hivyo. Ukasema ualia jo. Ajai pata raya zinajua kuondoana jo. Sisi huku nje tunajua kuondoa. Yule anasahau pia mababi jo wako na dawa za kuondoana. Unajua ilikuwa sina garada
mbona. Guys lazima babu yetu ngeda askia hiyo hali. Eh. Yuko ngapata show na Andrew jawe. Cheza hiyo. Pata show na Andrew afanya dema na nitkushonwa hiyo guy. Unacheza ni. Unajua raya.
Hiyo guy unajua.
Show na Andrew. Sijui.
Amjua raya.
Sijui show na Andrew.
Ni hiyo you guy. Unajua kwa gani wealth frees you from culture. Kayo ni nini ni grand kid wa Kibaki jo. Hii unafikiri haitwa kefake. Haiti kefake.
Ni maana tu.
Yeah jo.
Ni kwa Sean Andrew. Kana jina yake sapere?
Haina jina yake sapere. Azizi si nile Sean Andrew Kibaki. Unajua like afu kishuko majiko like my grandpa was the president of the Republic of Kenya. Unajua.
This dude Duke.
Yeah. Ian, say you umetokea jo my grandfather was a nobody.
Hey, you still a
kichako kwa just like Ruto's dad. Eh yeah, like you raya yeah, muzapata yeah, nzondo adem kukushinda.
Ah lakini unajua
si raya za safariation tu jiye chocha vile.
Ah raya kuondoa madem umetoka ghetto you guy. Na kwa guy you dem si tulikuwa tuna watch baka news you guy. Unapata raya zina watch news kwa baadhi kwa huyo starunga jagongwa kitu. Huyu huyu nikipewa 1 minute ataninoki milele.
Yeah, tuko na jicho cha gaibo jo. Yuko unapata kumbe you can't do it.
Yeah, like we can't find the chote you guy.
Alafu tukitoka hapo acha tuende kwa like one of the videos kwa zina trend hapa Kenya. At least uliona Twitter ilikuwa funny sana. Ilikuwa raya fulani in Kenya. Alishia majuu. Alafu after kuenda majuu kuna siku akaambiwa niaje jo. Let's go hang out in the evening. Alafu raya kapelekwa kwa strip club. Si ndio? Na raya nasemaga ni zile ilijionea kile ambacho haufai kuona. Aneno wakne. Raya nasema jo dema alikuja pale jo. Ati kuna ile private dance. Unajua kuna ile dance ya kila mtu.
Yeah.
Yeah, madem kwanza madem wa street wanajua kitu jo la. Unachezaga nayo wanaruka huko juu. Kuna kipol taruka kule kwa kipola stretch miguu hivi jo uone tu pale
with a good lord spirit
sindio jo iko nene. So you as people who've gone to the strip club, what are your experience ya Kenya kwa watu wakusikia hizi rais kibonga ya kwenda strip clubs za Kenya?
Hai raisha enda huko.
But wewe ndio tunakujua yani.
Wewe unajua majina vaka za nini zote. Najua zao kuna Taiti. Taiti ilikuwa pale juu River Road ukipanda. Kulikuwa na Lido's you guy. And then kulikuwa na Applebee's. Applebee's ilikuwa ni uptown. Applebee's ilikuwa baka na mamba demo wa Brazil baka wa LAN.
Yeah.
Bye. You guy. Sienda hapo you guy.
Yeah, okay.
Sienda hapo na raya yangu yenye ilikuwa knock nayo ghetto. Tulijichocha.
Yeah, kwa ni kwa dongapi kuingia?
You guys, I think ilikuwa sio kama ni panja ama siwezi kumbuka ni donga.
Demo umetoka Sao Paulo jioni ya kuja hapa kulipo pasta.
Ah, lakini sasa hiyo ya Sao Paulo ilikuwa ni ile special kama ile wao jamaa anasema. Ile special sasa iko upstairs. Lakini hakuna kuguza. Mmekelea tuchupa yuga anapitisha tumguu hapo mnaona hiyo haga yuga unaicheki. Na vile inafaa.
Iko sio wa Brazil ningekuwa muunika wewe. Naweza mtolea zile za obvious. Nikole. So how was life in the favelas? Na jua guys.
Zile ghetto zao.
Sasa hiyo favelas.
Rasijua.
Ghetto. Na nakwambia like how do you know from the favelas?
Because of your career choices.
Instead of twerking somewhere in New York, makuja kutwerk Kenya.
Atuliendaga. Tulienda lakini ile hii hata hii TV guy. Hiyo ndo tulibambwa jo. Hiyo tulibamba gwa. You get to me ngedhi na haga no na watu wanatoka inye. You know what is not happening. Uwe makarao wamekamu na wamepaka gari hapo wanatoa raya moja moja zikienda. You get nijipata pango jo kwa obi jo. Nipatikana kwa club.
Na yote anajowezi itawaifa kukoe.
Zi you guys yezi itampi yote jo. Niko hapo ofisa mini msani. Siyezi kuwa natabia kama hii.
Unyambi ni shida ya dawa.
Hey, jogo. Alafu kama mmoja akachoma. Huyu mtu ni gani nimemuona mahali huyu? Wewe kuna mahali.
Hata hiyo. Bora tulia. Hata kumtuliza
chini. Kumtuliza na mwambie ofisa waje jo. You can play na baka pango.
You can try to imagine sasa. Rai ku identify lakini not as rapture. Ikwe ni lamba tuweke.
Lamba tuweke hiyo.
Have you any regular I has due difference ya acting na real life? Kwa wow, umesumbua hatu sana. This time.
Asma nchi mzima.
Yeah, umesumbua nchi mzima.
Alafu unajua kitu moja fani na hiyo story ya tulibambwa na madam. Unajua bado walikuwa na mangodha.
Yeah.
Walikuwa na mangodha bado.
Makarao. Tulienda nao, mlibeba kako na
ngodha. Tulienda nao. Alafu akae kwa mahali pamoja, mahali makarao ana concentrate. Oh, lesema naita aje na hilo. Oh, no. Wataka kwa sela mali nini? Naweza kuletea leso. Unajua hapa kuna bari unajili kwa bari kitu kama saa 6 usiku. Ni kuletea leso. Ama utakubali kucha kwa nyumba uone leso mali. Yuko makarao alikuwa anakatia mademo akiwa ndede jo.
Fadhali nikupe na nyumoja. Karana kula moto mbaya.
Walinishtua mbaya. Walinishtua alafu mbigi wao kakuja. Akawafukuza wote pia akaanza kukatiana. Tukeni hapo kila mtu aende. Wewe enda matro. Alafu akabaki nao. Sasa hapo kila. You guys jo. Ilikuwa ni aibu. Mbaya ilikuwa na arifu yangu. So lakini leaders sijawahi bambwa. Leaders ilikuwa ni base yangu. Leaders makarao walikuwa wakamigi.
Leaders sijawahi ni nogena mesi na kichwa yangu.
Leaders dildos.
Afu si leaders wanikuwa na double D.
Double D.
Ni the same letters. Iyo D tu yake huku mbele.
Walikuwa na jimwagili ambaka tei. Kuna mabuda walikuwa na lamba lamba hapo mguu. Leaders. Walikuwa na jimwagili ya tei you guy. Ka glasi ya na dance kidogo. Nena na mwagili ya. Pujia haga you guy kana.
Kana
tre mka kwa tumapaja. And then buda ko hey iko sawa no. Amelamba ka steak you guys the same place buda amelamba yeah. Buda mwingine
je vile opa si ananga story ati best yako
liuse
hii ana kuna lao
sisi you guys
nikia it was
tulikuwa nauliza tu experience kidogo
lakini ilikuwa exotic. Mimi naitwa exotic
jupale kule kwa trenches you guys super you guys Super ilikuwa ni aneno mark. Super you guy. As in ulikuwa naingia pale, unatoka kuwa traumatized. I just stayed. Kuna huku ni wapi? Paka unaanza question hizo haya zimeingia huko. Unaangalia huko like, una kichwa mzuri nyinyi. Juu pale wengine walikuwa wanakaa. Ni kama wanataka tu usaidizi wato you guy. Hata wajui niyo anafaa kufanya. Awali ambu wakamu. Shikilia tu chuma. Wadunde tu from juu to chill. Lafu kuna mwenye joli kwa naeka fegi kwa seye mwenye tu
chuma. Ukwa nasema joli kwa nabuta.
Na inawaka you guy. Kitu kayo nakustedisha haja.
You guy sini kuonyesha.
Sini kuonyesha ujuzi.
Kuonyesha ujuzi.
Kuonyesha ujuzi.
Basa sasa wacha tuende Amerika. So iya kishia state unataka kuenda strip club ama zi.
That depend you guy.
The strip club za state ni za maana.
Ziko na heshima?
Yeah, ziko na heshima. Shida tu ni tuko na a lot of black Americans you guy. Na mimi siko baya lakini yo. Mimi kwenda states mimi ni racist. Sitaki ku hang out na
hizo. Siku za states uli
tunafaa kuishia na huo mlami tuko tumeenda naye. Tunafaa kuishia baada tukuishia. Acheki. Sasa kuna raya fulani yangu iko Shy Town. Kwa niambia juo like the next time nikiwa huko juo tunafaa kuishia na ye. But sasa shida ni yani mse I think he's the only Kenyan ule mostly nikibonga na ye yo hang out na black Americans. Unajua kuna ndongo pia alikuwa na hang out na ule best yake black American lakini wasi wengi walinajua gaula mini au hang out na alami ama Africans wengine kuzuja zile raya zina kwa garaudi juo
ma black Americans
pale, yeah, juo nzena pale juo kanyagekia tu ya raya fulani alafu saa ikuwe ni shida tena.
Waga wanatembea na magana ama ni movie tu.
Wanatembea na magana. Sisi le raya wanapata kosa hii raya vile waga mtuwa wako wa ma AF1. Na wewe uheshimu AF1 zako. Raya zina heshimu kiatu jo. Hili raya tu wezi kanyaga kiatu tu you guy.
Sasa saye meka mna AF1 you guy.
Me na vile
kuna hiyo. Na hiyo kanyaga na bahati mbaya na za
kwa zao. You guy is for the last thing umeona tu.
You guy white AF1.
Yona cheza.
Majuna strippers.
Because pia mimi niko tempted but naogopa because strippers walami sifikiri itakuwa fun. Ma blacks ndio itakuwa crazy jo.
Walami wanajua kukazungusha kama blacks. Wajua ma blacks tuna like sababu wanajua kukazungusha you guy. Hata wale wao wamesema wa super walikuwa mama cha lakini wanajua kukazungusha, wanajua kukatwak. Wanajua kukatwak. Pa pa you guy. Afuo moja imezunguka huku na huku hata wajui story za bikini. Eh mabudo huko eh. Muone Yusuf wari red na hino buda anasema.
Hapo jo. Shida hii ya Kenya jo you guy na jo pia si ati dema nalipwa vizuri cha. So hapa na mimi place anaisha na kunaga maji. Akivua huko tarudisha tu. Zile za rap zile za tabata homa. So you guy okay understand strip club? Unaweza isha strip club?
Nazaenda nijaribu but nazaenda kwanza ya kiraya. Sisi na kwanza ile ya uptown sana. Nazaenda kwanza ya kiraya.
You do dangerous. Nenda uptown. Okay. Although ira ndio shit party ga story flani. Mka msarapti kusema kuna ka athlete ka Kenya kashenda ga strip club state.
Hey you guy jo. Kalienda nini marathon? Ndio zinakoga US New York marathon, Boston. Kashashinda moja kiraya. Kakamua celebration mode. Eh vile huku waga wana celebrate na Mursik you guy.
Yeah.
Huku ata celebrate jo na hard.
After kutembea katembeza.
Yeah.
After kimbia unaja ni kaselele. Eh kanafika tu hapo kwa mlango. Itanami Boston marathon just ended. Karinja.
Atito.
Just ended. Eh. Eh take me to VIP, take me to VIP. We are exotic Indian girl. Belekwa. You can't shop belekwa huko jojo you guy. Akaanza kuzungushiwa you guy jo. Kalingedia jo.
Yeah.
Kalingedia mbaya sana. Jojo Rae umetoka Kenya ile haga ya mlami. Ni serious jo. Kaliba ka storyteller.
Haga ya mlami aje ama haga ya Black America ama?
Si zote unajua Black America na walami sio jo mapointi
majuu unasema tu majuu they know what they are doing
eh they know what they are doing you guy zungushiwa kwanza ile lap dance eh zungushiwa sana nikaanza kusia bana nianze bana menta pale ameanza kutoa nguo nikashinda mata mara tangu kabla achangia kwa room namna gani mwambie madam zungoje room
ekale ka private dance
eh ka private dance alafu na jana tumana kaa Kenya Pounza, ebu ndio lete ule mata mapa la kuna nywele. Mwambie akuje lap dance sawa. Ndio ule lete lap dance. Mpatie 1 2 tola. Oh, jamaa juu. Nikuweka dola kwa ngoma.
Em tu ingia ganazo jo. Ningeanga nazo mob. Ndio. Kina strip club sio uende unachukua madola tu, pa $1 bills. Kama mtu anakekelea kwa ngoma jo.
Alikuwa ni kuziweka you guy.
Okay, mko na experience.
Ay, ay. Alikuwa ni kuziweka. Alikuwa ni kuziweka.
Sisi ni watu wa nidhamu.
Kwani hujai jua nini? Hata hapa Kenya si nini?
Wapi?
Hata Tahiti. Walikuwa naikiwa machuani kwa anda. Lakini kuna raia unajua Kenya tu ni Kenya. Na raia nataka kushikilia tai kuachilia haga. Na unafaa tu kuwekelea ufai kushika haga.
Kigaira yeye tutumieze sheng za kitambo anda. Yeye anashindwa ni gani hizo?
Itoka ngozi. Tia.
Sio ngozi. Goto tena. Higa.
Nikahanda you guy.
But nitakuwa confusing. Kuzo na wewe unajua gauli chikata vile ubo wengine kwa nasema. Ninakuwa look don't touch. Okay. So yeye amekubalika kutu kila kitu. So hata kama pale jo
majuu ndio hakuna kuguza
akukalie sio majuu hata kama akukalie jo you get afu a bend hivi I twak jo iko tuko kwa sura yako tu iko pale tu kama uko na kisonono nimepata ngaja kuna tunaona za get tu tu kwa karibu na
yuko kuangalia tu
yeah kuna ile
airport
inaweza fit up
zizi unajua shida ile area madem inakuwa na fluids unajua so ile fluid tu kidogo jo. Toke pale ya. Nini? Gonorrhea na koga?
Siliona juzi ile.
Gonorrhea ndio kisonono.
Gonorrhea ni kisonono.
Nini ni kaswende?
Gonorrhea ni kisonono.
Syphilis ni kaswende. Sasa yo drop ya kisonono jo you guy.
Inapata macho. Ndio na inapata wase macho
gonorrhea. Yeah. Yawezi cheza.
Gonorrhea ya macho jo.
Hata ya ulimi. Unafura macho. Hizo mabakteria. Hata chlamydia jo. Ya pata chlamydia macho jo. Ulienda kuchungulia pale ufai kuchungulia.
Oh eh hiyo ni serious. Ni maana nasikia mama dem siku hizo anasema I want to sit on your face. Na hiyo ni nini jo? You want to sit on my face aje. Nataka kunipatia hiyo gonori.
Hii gai lazima. Yeah, wacha tuulize swala nyeti. So, Mr. Rapture the Scientist, demo shai kukalia kwa sura?
Ah, zizi. Sitting on the face, yona ina makata. Unajasa yu, hizo stories za gonoria, you guy.
Kabla gonoria.
Sini unajaribu kuwa explain?
Umekua hapa ardhini kwa ni ngapi jo? Kwa miongo minne.
Na nusu.
Na kwa hii miongo minne, kwa at least miongo mitatu hivi, umekuwa ukishiriki kwa kile kitendo cha kujamiana.
Ndio hiyo.
Umekuwa ukitia tupu lako, pali ufai kulitia. So you get. Wata kutuambia hii miongo minne. Hakuna hata muongo mmoja ambalo kuna mtu alikukalia kwa sura.
You guys nishajaribu kanilemea. Nishajaribu kanilemea. Kuna mmoja alikuwa nimemnuki nikakanusa nikaona ai. This one I can't. This one I can't.
Oh yeah, so unasema hata kulamba ujailamba?
Nilinusa like ikanilemea you guys.
Ujailamba?
Azizi.
Nieti?
Azizi. Nilijaribu tu kunusa you guys. Huo manzi alikuwa mimi. Huo manzi alikuwa ameniletea zao.
Unajua ni kwa nini
Kumbia go down on me nambia hey madam you're a rasta man what is this now. So
I think you have a slash
zizi.
Yeah, me aje please jagopas Joseph nyeti kitu rasta man.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.